sihlushwa yimbi sihlushwa magwalathina ngoba shawa isinzi
amagwala selekhaya asele kunina
Kanda kanda longe na masonde kwehleli yangeni ndonde khaya yangene nye futhi ndale sakhopha nda ithi ngiyabonga ama population obuyibamba kusukela ngiqala kuze be manje sinetwa zimfula sindawonye yenguthanda yizo lonke libonile ngoba bonke kwenzakala ekhanyeni uthi nina mafululayo ongwethulwa lutho awu bafana bakithi awu intokazi zakwethu asiyibambeli nje bafana bakithi noma kunzi ithi asiyibambeli maqiniso foka maphisi hlela zimnika foka mthelisi ilongo foka nyandle ukosinathu foka fana usikhalo foka mfuni uzwide sitele usizi foka mahala ubanana kwijebelilayo uyoli fofana udive kepta uphakathi efrayini uhande ejozini umnyamani ukwaqa uthandone utetsopho ngithi ngibashaya kanjena nje ngibashaya ngisho indunami sibakhuzela ugurashi foka mtinkulu ngathi ngeke eke 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 nomshangushe sejikisi wajabula usomthisha ufoka mtinkulu ase ngithi mina duda khasete Take it ima tsana fa myezo fika batshela ukuthi ngithe uma befuna uqeda ngami abaqale beqede ngobusobosazwana udeshu mfoka dlamini bese beqeda ngumvumeleni mfoka zwana bese beqeda ngomehlatyomo mfoka zwana bese beqeda ngojebu mfoka mabazi bese beqeda ngomsizi mfoka mthuli ngithezi ningi izizwa kaguqa ngeke ngize ngiyiqele wasevuma ngekhani nxathi sibe nozolethu bathi ya wasehleka kancane nje lapha nodiya msakazi nosutha saka ase ngithi ke mina yenza kwethuke lezi ndlovini yengakhunja uzophalasa uzohamba ungazi ukuthi hayi ngathi ayithathi nje kahle khandi nceku ehlale izulazula nje emazulwini akwaziyo ukuthi kwenzakalani naye eyi 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 umthakathi lobo nje kwezitye sethu ungazinki ingazinki yanke iy'nkomo zimayakazimayakayaka yizwela umelusi ukamba zimanapha zimanapha napho sinqe simanquzu simanquzu umelu shoba lembuzi emhlopho umashikiza azayiu yimwethu nguzi nje zimlume gijima zimlume semile gijima simela wazwangizodlula usithefesezinje notwayo umthwalo oyinkinga ey'sindayo maqakala mqaqo bandokoje yizwe ngamavava esethi hhayi thina ngeke sikhulume ngekho funa ukukhuluma siyokhuluma uma sekukhona ufuna ukukhuluma umagangane lo ngabe ngogoda emenweni umkaba kawukhethi ngoba nasenjeni yami isikhake sigodla amacala sitha ziyamjuba ziyabingelela uzule edume kabi ngoba dume ebusika kwagodola amazolo hhayi bawe thibe thibela thibela sondela nje sondela nje sondela nje yini manje yini manje sekwenzenjani bangena usasukile nje kwenzenjani hawu ndina kanje amathathe emfoka sibhakabhaka sokhala olukhulu umandaba unamashoshow usikhulisa umnani ngokushow hof unikwa yimina emfana ibhatshe imaxolo egcolisa ixhobo saxebuka sho ngenkani sho ngenkani yedelela yedelela amandla angaka namamazo
ufilu wafisa wesu Sengibona khushuzo semnyango wakhushuzo semfana Yanshisa indlu Ukufikile wafikisa wethu Hayiwe Sengibona khushuzo semnyango wakhushuzo semfana Yanshisa indlu
Yabona la jacho ubulongo mnashisa Yimwethu udip dip dasuwa sahlala nyamela umfoka sibhabhara lobola ngehemthetha lobola ngehemwa phendwa lebola ngephungakala le othola mehla ubantu bamnandi washabana undaba zimnandi washinda ukhitha nazamehla omlungu ziyathetha ziyaphiya zebhanoyini uze yimde lothi ngusokela into yombe umuntu ngidina uma udine lokho ngisho kuqo udunusa bethembe bethi hlatiwe ekhaya kube ngwazini kanti cha izinqe nje zentibane yadunudunu haw usiyayithanda manje intibane Ingani wena wathi iphi nje? Hey, hayi. Kanti uthoyot. Wamhlekisa ke mngane wami usuzwa kuthiwa kade ngizothenga isikipa samakibikibi lapha esitolo. Wagijima oshutha khona. Uyitshela ukuthi ngiyithengela mina kanti cha, ngithengela umama ekhaya. Hey, wazi sikababa. Kuphuka mhlele bafoka baba manje. Shit. Yithi bashuthi bahafula ungabaqedi. Ajelela manje. Wathuma waqamakhaba umbotha bhotho uamgenge phansi emathuba. Wayifakaza umthoko esakhisisi. Wayifakaza usandile umfowantu. Fakela nje Mr. Uthisha bemphika umfankwanya. Umzonko kwaZulu. Umacaca umfowantu. Mina ngimfunzi kayihlehle uchoma kuyithelayo ngenkani emahwangeni. Vele ngizala kumahlehla. Wajabula umlungu kwamathenjwa phansi emanyeseni. Yo!
inhliziyo yami cishe yami kubantolwana amafongoni.
Thatha wenkosi omasikanje sebenganga.
Awu ngayithatha mina, ngayithatha kunogada kagesi abatheba ubamba ungunyuba. Usimbakugoda esigodla amadumbe esakeni. Ithi zimbo zezangume zempila umkhombi yakhala muphunyo. Unganyenzi zilwa nenyanga emasini. Uxamuka ukhethi wehla nakwenyukela ngithi shibulika budla omafe esamlayo. Usiginqi siyakhala sikhala koshayayo. Ungomi yakhala ikhala kweyiculayo. Umdlalo wophimbo nesiginqi kodwa mna ngingayingqayo kuyaqala. Uzizo zisho kanjalo lezi tyambo yisho umeki singa. Umfakanondizwa phansi kwangqondo. Ehlanzeni ngwayo. Kanti kubhaskita ngiphusha ngomdladlavu umthwala batholakele. Umadoda umfokantshe. Nocelimusa umfokazi. Kanti kwikhibhodi ngiphusha ngaphathaphathi umfokangqondo. NoJJ umfokambuthu. Kwikostina. Ngiphusha ngonyana mhlobo umfokanjalo. NoThuthani umfokandlovu. Phansi abathenji. Ngithi mncane umnyango bafana bami, mncane umnyango bafana bami. Futhi ngiyabengqondo. Awufume ngimbize. Awufume ngimbize.
Ametla makuna,
ubale khana,
wetame kuna,
uqamba mama,
uyisa
hendona,
kodwa engethu